sameni kule kalifari. Mwokozi aliteswa na dhambi, alisikwa kule kaburini, mwishowe akatoka kwa ushindi.
Nitashinda Bwana, nitashinda, kama wewe pia ulishinda. Nitapita mapitoni mwako, mimi hata Bwana nitashinda.
Njia mbovu sote ni nitapita njia nyembamba, walipita Elia na Musa, walianza Bwana wakashinda.
Nitashinda Bwana, nitashinda.